Flatline. Exclusive from ZambianTunes.com.
Manzio kupia bakete Nikafika nitutute na nshaba Mwana kazazi wopika na chiwa Mfumu ngatina lakwa nikatishie ni nguku Nganili pepe muda nikatuwe buluku So that ipamunzi nikasie ukuluku We love pens pa ZMBC ni butuku Mwana kazi wote kanya notoka taa Pali loka pika keka suti yako kata pa Sanze nini nayo hapa ni ya kolwe Tenu pwela kunu na vizwezwe umutole Thanks everybody that I'm down with a vest I'm your boy Fanny P then I'm out of the vest
Production.
Exclusive from ZambianTunes.com.